gịnị buziri ime jizi nwayọ n'elu ụwa nke anyị nọ? Ka oke lọla ala wee zuola iyi nne, maka na onye kwazi ka ọha n'ụwa nọ ebuli agafezie ibe nne ha. Onye si n'ibe ya pụta ụwa nụ, ibulu gala anya n'ibu n'ibe yi. Onye mmaja, onye mmaja, onye mmaja kwelu gị ha nwa. Onye mmaja, onye mmaja, onye mmaja kwelu gị ha n'elu ụwa nọ. Oke lọla ala zụzie n'ihi dịnụ, azụ elu ha mgbe na-abọ n'elu ụwa nọ. Okwu bezie ka ebezie ya ịtọnụ, onye adịbeli mfu ndị ebunyere onye mụ. Onye mmaja si biko si butezie n'ọzọ nụ, onye mụ. Ị ga-eli ihe zi nụ n'isi nụ ka mmalụ
nụ.
Onye na-adọrọ anya na ya ga-eje Lagos ugbo nụ. Olu Lagos onwere ya dịbezie na-egwu nụ. Ụfọdụ si na baji ụtụtụ dị nụ. Ụfọdụ si na baji si anya si dị nụ. Maka gịnị? Ọ bụ si onye mmaja, onye mmaja, onye mmaja. Welu gị ha, onye mmaja. Ka ndị mmadụ malụ nụ, bụzi na onye kwazi ka ọha n'elu ụwa nke ala, o jefeta basaba nna onye ọzọ nụ. Onye na-atụrụ anya na ya ga-eje obodo oyibo nụ, oluzie n'otu ibezie nụ mkpu nụ. Oyimu jezili China natanu, opopu sisi enti miminu. Owoli yeli kunye sianu, nkuzi okwo sisi emu Yemen, Yemen. China nasusi Yemen, oyimu, oyimu. Magani kunye maja ho. Ụfọdụ si na fa nọ n'ofe nụ, ma ndị isi azụ ya bụ ife na nọ n'ofe nụ. isi asu na obosi obugbu no nwazi unu dia onye maja onye maja onye maja onye maja pelu gi ahuwa No did a bipene so she has my keep put this in a year calices. Oh yes, is in Ibe ya potolano. Onye agwụ na-egbu n'ibi ya maka na onye kwụlụ bachabilinu ọ bụkwu asị lalọdụ nke ya na onwezi onye si n'ibi apụtụlanụ ọ bụ gịnị ka ị na-ekowere aka nụ ọyị mụ na nya dịba fụcha ndị kwụ ọtọ ọwụlụzi ndị naanị na-enyesi mkpọtụ ma na onwezi onye m onye bụ nụ ụfọdụ si na fenụ n'ofenụ isi azụ na ya bụ ife na-anọzi n'ofenụ ọyị mụ isi azụ na ọbụzi ọkpụkpụ onye kwesị ka ọha n'ụwa ebulu ni agafezi beni ya na onye mmaja kwelu gị ha n'ụwa onye mmaja kweletu ya nụ onye mmaja onye mmaja ugwu jeli Lagos benu owelize ni atibesi ya na egwu nụ ọsị ni eji ụtụtụ bi ego ọnwali ndị amụrụ na Lagos n'olu ndị afụfa ga-agbabazi n'ọsọ n'obodo badi onye mmaja onye mmaja onye mmaja pelu gị ha onye mmaja onye mmaja onye mmaja egwu mmasị ụgbọelu bịanụ atani na ụgbọelu ka nsizi egwu mụ n'elu ụwa mụnụ na mmiri nwere bọọ na adọnụ ọyị mụ anazezazọ n'elu ụwa donụ kwelu gị ha onye mmaja onye mmaja onye mmaja onye mmaja kwelu gị ha nụ onye mmaja onye mmaja onye mmaja pelu gị ha Nubia. Naya jeli zabazi onye semi. Manolo tazi. Na mwata na zobala. Oje ndi mwaka na zosi. Give me a little mercy and I'll give me one. Fire! When you're my job, we're looking at.
Nego pa kale la kale.
chief. Priest, Elusia. Obuabi Omogo, Juan Miyala. Goodies Yabu. Chriske, Group of Company Limited. Easy Boy Ma. Chief Doni Ezena Ikenga Nagogwa Agadaba Yeluzon Orange Drug International Ayike Dekwale Kiku Joseph Wode Batu Bilinu Ojes International Obele Mwaji Gozi La Gozi Nakulusi Bokisi Omerora Wan Nakulusi Jifuji Dianyebu Bilinu Shisco Transport Limited Okiyi Namichi Onyama sinise webi uwano Ba Baba Rosa, Ogadile. Chifunesi no bia la mobilinu, obia kunye. Ideju no wan, naguluzi. Chief Honorable Sahafa Mobi. Gojime Leze Niye Mosi, Speaker, Anambra State House of Assembly. Honorable Sir Anthony Eze Imoye Bilino Nyoma Bilino Uwe Ojero Rawan Nide Mili Iwere Eza Kono Chairman, Anambra State House of Committee on Health. Ernest Anyeche, Power Product Limited, Ohimiline Chenu, One, Nagulusibu, Chifu Mike Umenu, Onwa Bulubulu, Nagulusibu, Oga Delo Noma, Chifu Zita Nima Ike Chubu, Biline Zimu Ijo Mabia, Okwe Vina Nyeludo, Nojuche, Modu one Asia Okwefi Kendi Bona Lagos Yano Dozia Buano Grace Emenike Osodie Mago Uno Pagi Lopu Manu Chief Remijus Ozumba
Oh, God, you're
brand new.
Oh, God, you're
brand new.
Umu warazie noko chicho nenu
Noko chicho bwenyu
Ofu gini busi oko chicho nu
Noko chicho bwenyu
Noko chicho busi njo nenu wana Aka nipi mwele jirosi ya fono Nisho baze nko nyoso mu Oku ya busi ori Ogu no go to Jatrone nu wankano Na wane na wane gale binu do Mesia na ni umu nano Oku ya gofo nye bale sele nu Wane go sise yuso kige sifate gonu Icho se kibu wane ikino chocho nono Ani mazi na oprosi po chuku kele go kele yao Oku ya busi ospa chichani kudu Wazeno mife kwa nyukunu Mwande ye
mwanya
Okwazi oko chichonu
Oko chichobanyu
Umwi mora zeno oko chichonu
Oko chichobanyu
Ausara si oko chichonu
Oko chichobanyu
Yorubara si oko chichonu Kamwane na wane webilinu Oko chichajokanu nenu
Oko chichobanyu
Oko chichobute layanu
Oko chichobanyu
Kamwane ye musinu Oko chicha jokanu
Oko chicha banyu
Oko gini busi anyukunu
Oko chicha banyu
Oko chicha banyu
Oko chicha banyu
Ifi mwele juro ya fonu
Oko chicha banyu
Oko chicha banyu kunu Anyukule
muto banyu
Okwasi oko chicha nenu wano
Oko chicha banyu
Okini bu anyukunu
Oko chicha banyu
Okwazi oko chichonu
Oko chichobanyu
Anyuku punjonu nenu wanu
Oko chichobanyu
Oko chichobanyu
Oko chichobanyu
Oko chichobanyu kunenu wanu
Oko chichobanyu
Umibora zenu oko chichonenu wanu
Oko chichobanyu
Kanyigaba zenu nirunu Ifanya kulu chichage kwenu Kudo wedi zenu bodaninu
Oko chichobanyu
Ifanya kulu chichage kwenu Oko chicha jokanu
Oko chicha banyu
Obu gini boko chichonu wano
Oko chicha banyu
Anyuku obu njonu nenu
wano Oko chicha banyu
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 Basile madu nenu wana Mwabu niso luzie magifi ekonu Nyunguzie noge yeluro Nifendi butifendi abuzi oko chishonu Makana madu kuzilinu Osine goku bomu Makanu kwa luogi oda Nada batazi wano zoni nuwa Anidi ziro ranu wano Kofonye jezili balinu Ife muna imweke mwekonu Oyaki sikobulu ngeinu Mamu balaga na banu Obanyu kunu Oko chicha jokanu onenu wamu meme nke ọzọ nụ tụnyelụ ụnụ ma akwụkwọ bifa na yọ ọ bụ na tụnyesizieli ya akwụkwọ nụ oluzie ka ị ga-alụlụ obodo ọnụ ebutezie ego ịbụrụdo onye na-abaghị ndị tụnyeli ya akwụkwọ a nọdị n'afụfụ na ya bụ ife mebisiri naijiria na ngwa amala na ndị ndu ganyị na jọzi n'ụwa naijiria razie n'oge ọchịchị ọnụ ndị ọchịchị razie oge ọchịchị ọnụ n'elu ụwa nụ ka anyị gaba nụ n'iru n'ụwa donu
Okay.